nechukuku mabwesigwa era muliranwa wo yandibadde alinga muganda wo waliwo okuliraanya enjunga emyoyo tegikuku mabwesigwa yekinda wonkanya omuliraana eka nalese kusatusi kati nasenguse yabadde amaze okuzimba kiruma n'omukazi yannobyeko abadde alimukkira tulakita kalunsambulira budde kubabbya abatakoowa kunziba banange omubbi w'emmere muntu mubi yesigera kujamuka gwe wiiki ewedde amatooke mwenda ninga abalimira ne bwenagenze kuwe mukanswaluke mu nsi bannange weetamwa konze kansule nga nkuuma nga baagayunja ngweko omukadde waakuna akwasiza ku mmere yani aluwakanya nakeeranga nnyo nima mbitooko omukazi abisalira ye waayita mmeka kaali kawungiriza enkuba esammuse neekulira omugogo enzibu onuga eri ng'ettuukiridemwa enva nsayirira kabuuti yange nekufumu nga ludde konze ne mmukwatako kabaka bembe ebyenda mbikumya nali mmutuukako nti ne mmukangantula yagwa kya bugazi konze tugenda mudduka nkufubisi twenyudde mukyanga mungayunja lwaleero katonda kyali mbadde neebuuza nziba bulijjo leero lwentegedde nkukutte lubona kabakuŋŋaane oyambulibwe bw'oli muka musajja lukoleere balategeere nikyova onyirira amatooke gobba nga baffe bakozimbe nyini atiribiza ebbina bulijjo ng'obubbi bwekitudde ekyali kugezza bw'atandika okukaaba maama wembe emmeeme ntabanguke kyetonze nkwegayiridde etondoogwa nebaze mukambwe mulungi omutwala gw'ennina akangukuwe naye tolowooza gwa nsimbi ndi ku mukandala gw'eŋŋamba nguwaddeyo ssebo weeti naye weetiira bulungi nga tokoze ettima n'obudde bwa nkuba mbazajja kumanya omanye obudde bw'enkuba bwakoona kubita onze katujje nkulaga abaseenene ne mulaga faya mwate enjogere ennungi kya bulijjo ekuleka obuluttusi ne mukamuliraana eddoboozi lyenno mwalimu ekinogezi bwantenda okulima ennyo n'obusungu simanyi gye bwalaga onze okomangawo ebyange byebibyoto kyabba bubbi naye akatooke koonyaze ku byonkoledde kaleka oteme bino enva muwunzika mulengeza eryakibuza ebuvanjuba tuba tukyalimu ebyo twebigomba ntonera mmutonera mpozi ne mulirwanwa mwami kaggo obwedda atugemeka akanaapa kaggala amatu kuba mpaawo na kyennawulira nalaba mboggolera kabuuti yange nekufumu abiwambi n'enduulu n'alayaizanalinogalumogakuki okukyusa amaaso nga n'omukyalo oweeka agatwegese ng'olwo nninga ekikabi basaasula munda ngaerinnya likola nvankeera nnyo ninyonnyole kubaawako ekituufu nasangana bwana awo nembubuuza nnyammw alikowa bwe yagenje ne mulirwana mwami kagga kakyera kayike gyenva nnyangukayo nasanga waggale mulimu akalaadiyo nga keekayimba okwagala muka omusibe n'oluko n'osimba mbumbadde yeyakumpadde tetemusakoolabigambo Vasano Puro Muranga, woe, this is not waiting. Lava Macabagasano, when Zimbe put up my ways to go. Nemukamuri Rama, Mutara, Kakans, and you want to send you in. They are in the Kayam, Mukasuwa, Trampe, Jamikai. Why do you want Sana for Fendi and you want Mumanka Tapu? Give up only to the home, Lirani, to put my ways to go. I touch a good day, you know, Wimuka.